Stop KMB one time.
Hey, your Tron.
Taka nionyeshe makeke, baby nionyeshe makeke, anapenda navyoonyesha makeke, baby nionyeshe makeke. Leo silali peke yangu, silali mwenyewe. Aya, leo silali peke yangu. Silali mwenyewe. Kwanza nimejilewea, pombe najinunulia, pesa najitafutia. Tusipangiane matumizi.
Chichi chichi. Chichi chichi. Ah, chichi chichi. Chichi chichi.
Paka mkongo, kukunje kamongo, siogo pishombo, mikito pako bonge kimombo.
Auza
mateka, wenigeuza mateka na sasita, kifuwani sasita. Kwanza nimejilewea, pombe najinunulia, pesa najitafutia. Tusipakiane matumizi.
Chichi chichi.